Diego B. Abandi babire basuko umwihariko turi hubu unyibutsa kera tukiri hasi inzozi zacu ari ukuba nk'uko nguko dukine zacu gihariye let's get it I tell my homies time my team is ready right now ntabwo upfusha ubusa umwanya nubwo wacibwa intege ntabwo ukwama abasa ni mu ry'ibyana mani mani niho ndeba ibindi sishaka kumva ni haso yaba mukino midumba birihariye uburyo biti nyica ndikiki birihariye uburyo biga ipindi y'iminsi birihariye kuberaho nuruka mu gace birihariye 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 uburyo biti nyica ndikiki birihariye uburyo biga ipindi y'iminsi birihariye kuberaho nuruka mu gace birihariye birihariye birihariye
look ibyanjye byihariye from A to Z ntiwakwena mandi yanjye irarenze igendeyeho ntiwakena navuye ubuzima ndi umuntu wiza dukora cyane akagapfu gatera stress now no case kigakuba king muri iyi minsi imidari yose ni kwiza ibyo byose gifunze birihariye nora 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 now rise on me put your finger on the trigger focus on the future let me grab all tattoos photographs for the pics no it is it shorty honey to cutty hey rob umaze iminsi uyibera dodge don't stress me again I wanna make it red these days alright damn right
birihariye uburyo biti nyica ndikiki birihariye uburyo biga ipindi y'iminsi birihariye kuberaho nuruka mu gace birihariye 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 uburyo biti nyica ndikiki birihariye uburyo biga ipindi y'iminsi birihariye kuberaho nuruka mu gace birihariye 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 binahabanye na bimwe usanzwe umenyereye imyitwarire intungereranye wamenya byinshi unyegereye wamenya ari iki ngo gereye cyangwa se ari iki nihebeye byose bijya gupfa ninumiye ibirengagije icyo baharaniye life yanjye itandukanye na hutu ubwayo yihariye yaba amateka yisangije ku muco gakondo wacu tunogeye nawe ubaho nka nyakamwe weho humura turi kumwe ni nayo ntero turi umwe ntawe ukiriye ku wundi tubanye koko nk'abari bufashanye tugabane wange bimeneke ibintu bizaza tubikoreye amen ari ukubivunikiye mu nzira zihariye gushaka ubuzima bitandukanye imikorere itandukanye naho ibyanjye ho byo birihariye uburyo biti nyica ndikiki birihariye uburyo biga ipindi y'iminsi birihariye kuberaho nuruka mu gace birihariye 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 uburyo biti nyica ndikiki birihariye uburyo biga ipindi y'iminsi birihariye kuberaho nuruka mu gace birihariye birihariye birihariye